shankysupplier.com.
Freedom Music.
Wow!
Great,
great. Wow!
Wow!
Ula crazy, COVID inevitable. Mazi crazy. Get away. Filimaso, Filimaso, tuna usalo. Filimaso, sio mabisho. Filimaso, sisi betilo. Kama Israeli, toa mtulo. Yonezo filimaso, filimaso. Kama sera mabili, tole mtumaso. Filimaso, filimaso. Ikia mfukoni, tukuwani, tonacho. Filimaso, filimaso, filimaso. Fileona filimaso, filimaso, filimaso. Fili. Pige paga paga ni fujike, kare kichwa duka kibalike. Pige paga paga ni fujike, kitu cha utumbo paga tapike. Pige paga paga ni fujike, kare kichwa duka kibalike. Pige paga paga ni fujike, kitu cha utumbo paga tapike. Nitolee macho, nitolee pua, niulie mtu, hata kama unamjua. Nitolee macho, nitolee pua, niulie ndugu, hata kama unamjua. Ila takuwa, bado takuwa, huku takuwa, takuwa uwa. Ila takuwa, huku takuwa, bado takuwa, takuwa uwa. Ndo sisi tunabaka watu, ndo sisi tunachinja watu, ndo sisi akili zetu shaka. Filimaso, taki filimaso, kama tanyungu ni mwere macho. Filimaso, taki filimaso, emu akishoboka ni gati etako. Ukituona usine kushoboka, paka na mdomo paka meno anangoka. Ningole meno, uwa uwa, ni ulie mtu, kama zampa. Ningole meno, uwa uwa, nidole damu, kama zampa. Kama zampa, kama zampa, kama zampa. Kama nalido pati kama zampa, kama zampa, kama zampa. Naka, kama zampa, kama zampa, kama zampa. Uma nakumaji kama zampa.
Hey, raisi wa machizi hapa Tanzania. Nite chizi, hey.
Azutaki damu, tunataka hela, tunapiga panga maisha kisela. Manyungu anauwa masela, manyungu anatupeleka jela. Na sisi tuwaue, usiogope jela. Atumtoi mama, tumtoi baba. Filimaso sisi tunapenda kukaba. Filimaso chama chama sila mavi, kitu chama trako paka atoke mavi. Kadibu filimaso, tuishi kibosi, tumuwe mtu tukause utosi.
He don't know. Sera loja, lama waitia, medi msami wa kujana. Watoto kutupia, malangu mwenye lido panti championi. Keni alifanya biashara. Watoto wabata, Musa Jagwa. Wanangu blaki panya, chito mazona. Wanangu mayo keri tupanki wa lodi. Jai wa Moscow, laki Tony ya bodu, ladi jango babu mwe uja pali choba kido. Ajabai, mwanangu venji ya kijimawe. Mudi kei, blaki shipu, na marizia na Freedom Music. Oha, mwe wapa.
Freedom Music.
Shankysupplier.com.